slambile kodwa indlala izophela noma sesikhulile amathuba sasovela kodwa themba mina yibi ngelona umlilo ngelona kodwa themba mina
amapupho zasola correct futhi iphupho ngakuvusa uyangithola yekumona yekulona yekulona uyangithola roboto 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 nyashisa
ngempela yimi
asaba 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 asaba
yimi ngelona
yebathi
ngempela yimi
kondi ubani
yimi ngelona
Hear me low, hear me low. Hey, hey, hey. Hear me low, hear me low.